mambo hlanganani. Lempila ikolula. Mama ngicela uthule, umdala uzobuya, asibusise sonke. Eish, mathambo hlanganani. Lempila ikolula. Mama ngicela uthule, umdala uzobuya, asibusise sonke. Mama ungakhali, kuyoze kulunge, sizojabula nangakithi. Mama ungakhali, kuyoze kulunge, sizojabula nangakithi.
She's in bed. So get your ass up, cause we're late. I don't get it, totally cool, yeah.